ngalele nechomi phazamile bengaqonda ngiyavuma ndingumona andiphela umoya ndilirhothe zofela khona njengejona qaluphana ndiseyibhona ngempilo yam ndibonga inkosi thixube nami kwiintsuku zovavanya kokholo lwam kungekho mnandi ndiphela umoya ndingenawo amali ndingasalali edimazekile umphefumlo wam ndasenaplani ngekho nyitshazi ndiphethwe sisiyali ngekho nabani lisonyukele phela umoya linilahlekela ithemba ndibukele iintshaba zinsukele ndaphazama ngofuna ukwenyukela ndathembisa ifemeli ndathi kuzolungiswa tshintsha ilife kuzokhanya budeda ubumnyama uzofezeka umbono wam luvavanyekile ukholo lwam bendingasaboni bekumnyama andiziphoka bendityhafa ndinqama ndinxaphile ndiphela amane nami kwiintsuku zovavanya kokholo lwam